Sambaza hata kila siku Acha kunjaribu nsubiri jukwani Ukiona nimepanda wazimu Sulise ni na
Tulie mtaka kusambaza upendo Tanzania kona zote sambaza upendo Mijini na vijijini sambaza upendo Vijana na kina baba sambaza upendo